friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
Yesu kwetu ni rafiki, ambiwajo pia. Tukiomba kwa Baba, maombi asikia.
Twajitweka vibaya kama tulimomba Mungu, dua atasikia.
Funa dhiki na maonjo, una mashaka pia.
Oh no.